Paliisi wano mu bendo lye Masaka etegeezezza nga bwe waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa mu ntambula ya Ssenkaggale w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olw'omukaaga ng'azze okunoonya obuwagizi mu bannamasaka. Ng'ayogerako ne bannamawulire, omwogezi wa poliisi mu bendo lye Masaka afaane Twakasirye agambye nti enkyukakyuka zino zikoleddwa oluvannyuma lwa bannakibiina ki National Unity Platform okuwandiikira abatwala ebyokwerinda wano mu kibuga Masaka nga bababuulira era nga babasaba entambula ya Honorable Kyagulanyi ekyusibwemu okuva kweyo yasooka okulambikibwa.
Oluvannyuma lw'akafubo tetubaddemu wakati w'ebitongole by'okwerinda ssaako n'aba National Platform, oluvannyuma lw'okutuwandiikira ne batusaba nti Mwami Kyagulanyi bw'abajja ayagala kusookera kusaza grounds, tutuddemu nabo era ne tukkaanya tekiina mutawaana okutandikira kusaza enadde ekyajjubira. So kati ne routes oba amakubo ag'okuyitamu nago gakyuseemu, ng'agenda kuva ku saidi ye Kampala bwatuuka ku Welcome, adde ku Mbara Road, Bambara Highway, Avge Street mpaka ku venue ya saza. Bwatu wamala kusaza agenda kuvuga addeera ku Mbara Road, adde roundabout y'ekijjabwemu, bwatyo asale agende abagenda otuuka ekyabakuza wansi wa Stabex wagenda okuyitira akwate Kiwangala Road, bwatyo agende paka ku venue ey'okubiri ngeri emanyiddwa nga eyakyajjubira.
Ono era asuubiza bannamasaka naddala abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform nga poliisi bw'egenda okubawa obukuumi obumala era nabo banabasobola okukolaganira wamu nabo ab'ebyokwerinda.
Nga Uganda Police n'ebitongole bikumaddemu tuli beetegefu okukuuma abantu abagenda okubeera ku laale ya Mr. Kyagulanyi, naye tubasaba abagenda okubaawo babeere nga bakuuma emirembe baleme kusoomooza Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe, tubeere nga tutambulira wamu okwewala okusika omugwa. Afe tuli beetefuteefu okubakuuma era nga tugenda gezaako okulaba nti tukwatagana bulungi ne organizers era nabo tubasaba boogenda abawagizi baabwe okulaba nga bakuuma emirembe n'okulaba nga bewala ebyobufuzi ebisiga obukyayi.